Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde, miɗen alalbare nogay tati lewru Octobre hitande 2024, yamde sappo e jeɗɗi jaɓlike silimaji capanɗe nayi e joyi maison La Presse Bamako ɗo. Litti noon kabaruji ɗi kiigiɗi hannde woni Alice Cisse, kanko Adjaratou Traoré, wonto ɓoggi janɗe to. Leydi amen nde ana heddi yambinde fahamniom yontere kertanade dogotoro en kawrtal jettoɓo ɓeɗo dogotoro en waɗile wakkati mo yimɓele hewɓele leydi amen ndi kañum en ka wondi wulitade fewde e no dogotoro en ɓe jaɓɓirto ɗum en fa yettono ɓe cawritele cuuɗi dogotoroji ɗe leydi amen ndi. Ɓuri cuuɗi lekkoleji temedere capantati wonɗi ndiyam ɓeeɓi fa yalti e muɗum fa timmili hakkunde cuuɗi lekkoleji temedere capanta jetti e jeɗɗi noon holitiri wiide suudu ministre kumanɗo jannde le leydi amen ndi. Ga hooreɓe maɓɓe holiti wiide fa hamma cuuɗi lekkoleji kewɗi leydi amen ndi ka yimɓele ɓe kasaraji ndiyam yaltini to mum en mana heddi hoɗuɗe ɗum bamako ɗo fa heddo ole kedde leydi amen ndi. Kawrtal ɗiɗoɓal ñalaɗe kertanaɗe ɗe leydi amen ndi daranade ndenago ɗum beeme ande to ana woni jokkitade kañum duule balɗe joyiɗe haadimi en ande kese ɗe waram holtide ɗatti mbawɗe jokkede yalla leydi amen ndi ndima ko muɗum ana hewte banggal ɗeɗo ande kese. Sakiraɓe heeɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗi ɓe joganiomi kikiɗe hannde bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum. Kawrtal jettoɓo yontere kertanade dogotoro en fuɗɗi altinere nogo e goho lewru Octobre hitande 2024 bamako ɗo. Sisile moɓe cuuɓi hitande hikka o woni hoɗum woni ko dogotoro hani wadde, hoɗum woni ko hana wadde e le golle muɗum. Yontere nde ana wondi wadde le wakkati no malikoɓe hewɓe bamako ɗo fa heddole kedde leydi amen ndi kañum en ka ana wondi holtide mettemu en fewde no ɓe jaɓɓirte fa yetto no ɓe cawritele cuuɗi dogotoroji furobale leydi amen ndi. Oɗo mette woni ko fedde cagontone dogotoro en ɗon conseil national lorde men sen kañum ka holiti wiide ana fammi sanne ɗum ko ɓeɗo yimɓelle woytito fewde e muɗum. Hooreɓe maɓɓe holti wiide ana tiiɗi sanne dogotoro yimɓe ñawɓe jaɓɓitirale ɗiɗo cuuɗi dogotoroji saabi kalsi moɓe ittata fa ɓe jaaha ɓe ƴewa e hoore maɓɓe wakkati so ɓe ñawi fa keɓen famtare keɗɗo Mamadou Sama Seku kañum e Dieynaba Diallo.
Bismigol e limmete tiɗalla e li sawrugol e ko nande muɗum woni caɗele ɗe jamare nde woytigui yesso dogotoro en ɓe to Bamako Sego e Sikasso jogaɓe memi haala muɗum.
No ɓe jaɓɓorto yimɓe ni welani yimɓe dogotoroɓe Sego won moƴƴuɓe hen, won hen ɓe moƴƴani. Somin jeehi nder l'hôpital uji mawɗi ɗi won dogotoroɓe hen mbiyata yomin gar e nder clinique en, wona yimɓe foof mbawi yobde toon. Min ndemi sellani nde mi yeehi toon kono ɓe cafri kam ha no fewi. So en jeehi l'hôpital uji ɗi jaaha garta tan tampinta yimɓe.
Fedde dental dogotoro en holti wiide haɗa kafi dogotoro mo Fouroba golla e le privé ngaji ɗi ka kabar muɗum no hani haybede wi ardiɓe ɓe. Horejo fedde nde professeur Elgadri Diara holti wiide sifa sawrugol e bismugol mo jamar nde yiɗi ley cuuɗi dogotoro Fouroba ɗi a tiɗɗi humcinede hoore.
Tiɗala komin jogui e suudu dogotoroji mawɗi ɗi ɓe mbawana hoore maɓɓe. Hande sa yeehi e l'hôpital uji mawɗi saɗa yiida e dogotoro ganduɗo ñaw goto kañum e gandal mum foof, somo ƴeewa ñawɗo ko yoɓata ko temettati ɗo waɗɗanimo a tawan toon neɗɗo mo jangini kanko hoore makko kono jomum ƴewrata ko temennayyi. Ñawɓe ko tawtata ko wawa yoɓde ɗum saabi ko ɓe joɓata ko ine famɗi.
Sitan wiide ɗiɗi mali ndi ana fewti e ñakkugol dogotoro en yalla sawrude jamare nde e les sériaji OMS dogotoro nogo e taton hertana uñaji sappo yo yimɓe. Tawa ene ley mali dogotoro en hertanaɓe ñawuji yogaji yo hononi ngala jaati les région ngaji ɗi no holtiri kanko hoorejo dental dogotoro en mali.
Sakiraɓe andon ɗiɗo kabaruji fo ana wawi heɓede ɗo beme ande to ɗo hello amen Facebook nando compte X mo nodirtano Twitter. Kawrtal ɗiɗoɓal ñalaɗe kertanaɗe le leydi amen ndi daranade ndenago ɗo beme ande to fuɗɗi talatar nde Bamako ɗo. Ɗo waram jokkitade ɗo fa noga e joyi lewru Octobre garondo. Sisile moɓe cuuɓi hitande hikka o woni hono fo watte yalla beme ande ɗe ndenago muɗum ana heɓa darana ana heɓa daranede yalla ndeɗi amen ndi ndu ndima ko muɗum ana hewte banggal muɗum fa keɓen famtare andi ko Adama Berti kañum goto e gollowo nokku mo noddirta cyber sécurité ko haltani Mariam Koulibaly ɗo festan Dieynaba Diallo.
Entouré par la menace cyber.
Ko gonga bonande kese no goji e nder golleji amin ñene fof. Nden noon ine haani dabreji hakika ɓame yalla rentade ɗiɗo bonanneji. Sériya kewɗi ne jooɗi e dow mum. Wakkati mo gonden ɗo dabre ne fiye e leydi ndi. Yalla ɗiɗo sariyaji ne yamre. Gollirde ne hettana haybugol hakkeji yimɓe. Nden noon bangal sariya kay bonanneji ɗi ne haani haɗe.
uddugol garbe jiddi bamakoro do kanankobe leedi amendi holliti anniya mudum sappo e jeena e lewru septembre bettindu ka ana wondi jokkitaade yontere bettine garbe jelibugo kanyen e sotiba kanyen enka egginama yudal nokko o le on do wakkati goto du fun mo sanfil falaje kanyen nyamana kanyen enka ana heddi jodan to faham hore mabbe holti wiide kaltidal ana wondi hakkunde mabbe e gouvernement leedi amendi yalla won dabere bo hebente o do ciddal fa keben famtaade keddem ko la rashi walaita infa hebani am dohim le garbal sans filto njayobe dabaji ngombe tombe kanyu enka holiti wiide garbe kessede kanankobe leedi amendi holiti dum en kanyu enka landinaki hodoyde tum fe de wi hore mabbe dido no kulle ana woddi sanne rafinde nago ana ton hebugol mabbe ton dun ndiyam wana ko newi le wi mabbe tiagal sarte arande rajum dokkano o ko timmi ko syndicat mabbe o nardibe be keddo dom yoga e mabbe holiti wiide imminde dum en dom wajibi kuteje mudum waran mated san do golleji nardi bangal yeyude dabaji le on do wattu goto do fu garbe falaje kany e nyamana dabaji kany kan heewi ton faham hore mabbe holti wiide jide ana hakkuni mabbe e kanankobe leedi ndi yella wam dabere mawdo hebenede ciddalla o micin tinde tan wiide o do dabere ka kanankobe leedi amendi bami dum fa waawa daranade denagu le nokku onom holti wiide communiquer goto urto gouvernora bamako so mi jari yeso faham mi kabaruji amen di mi kalam hala jande wonde ne gulleji mudum fuddi talatar de bamako do de do jande ana nawri bangal hono neddo fu watta yelana rasa kalsi mudum de do jande ana wodan yimbelle temdere chapande joyom ngurdube e ela dum waran wadde bamako do e jandeji joyi fa keben famtare faham keddo dem ko kanko hawa berti hebanim do hendo festan Omar Waygalo e Jenaba Diallo
kanko kuminido kabaru yubude golleji fedde no detta pafem o wi andande no jawdi marirte idum nafa bingila adama sanne kedde mo kanko no detta madame touré fatoumata koulbali o ko masifido hem
les personnes vivant avec
eden kani battude hakille e yimbe lojabe ko fawi e bangal kebal tiagal gol lo kawrital be paman ko heewi be gandan hono be jogorto kebal hono be kisorto e bamgol nyamande
tombe dans le surendettement
Aliou Issouf Touré lojado goto gollonowo hore mudun o wattu jono hebi do hen andal no mo hani marirde jawdi makko
vu que nous sommes une couche
minen lojabe amin koy fi sanne o do sifa jogala jawdi wonata sababu gitamin ne pera dum fa bota min sanne e do kabaru mun
le plan marketing aussi
famadino jawdi marirte idum nafa jomun sanne no andam be kabar kebe kolitri wite
jokol goto maro dubi sappo e jitti kanyum ka hirsam nukum no dirta sake buguni ana le cercle segu do wadi alti do wadi alam noga e lewru octobre hitane 2024 wakati yam de sappo le wi maire gondo le on do nukku o do gorko ka hunki mudum harbinama dum do hirsama le burusoto do ne ladde to wakati no o wonduno riwde to dabaji mako mangal pat en be ko andina dum ko ka wadi imadara jotal nukku o e gondi wadde luga goji do fa anda hono dum latirin
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
jonte didi tam heddi hakkune amem e fuddutugol jandele leedi amendi do woni hitande 2024-2025 holtama wiide cuuɗi le koliji temdere chapantati e jetti woni joppitaade le ñalawma hande o le hakkune cuuɗi le koliji temdere chapan jetti e jetti non holtiri wiide suudu ministre kumanido jande e leedi amendi o holiti do wiide faham cuuɗi le koliji kewdi kanyum kana heddi hodede faham urde to yimbel be kasaraaji ndiyam yaltini bamako do baf black kuchala fayeto muti non holtiri wiide horebe kumanibe jandeji le dido no kule fa keben famtaran ido golleji fu wodi nyalawma hande o anni ko aissata jara kan kejab am ngombe le kerejuji le hebani am do hendo festango Omar Waygalo
di yave a peu près
ko to yimbele teme ido kanyen gonno ton nyalawma hande no wala fu kiddi le o don nokko so wana galle goto mawdo do bozula do fa handen fe e nokku be jahay ko yata galleji temdre chapanene e joyngulle o don nokku miden kajab be joppanami nokku o fami mbuta dun on jino nokku tuniri nyalawma hande no suka be ba fuddirti ni jande wajib sina nokko wute dum fufe nyalawma hande fe got heddaki e suudu ecole nokku no dirta marakaina e fube jihi to suudu suka be jokol be fijata belela le reso yimbe didon tan keddi e suudu ecole ndu suudu ecole konna kanyen sofara fu yimbe be joppiti motti ciudu ecole goddi be joppiti don goddi du fa hande be joppitay
jom sur am nyalawma hande o do ana fawi e do yimbe tan kan en kan jiida fu armor mu en mana heewi kadle pepe nga ana tiide juude mu en san tewtude goto ko way bornade mu hakkune kadle mudum bete so yidi fa yalta fa kemen famtare kedde modu sama seku
tama yeso kadle mo on kewdali armoire o medali wasude andude ko bornoton ma dun bonude kadle tunude ma de pasaka ko buri hewdo kad o do sugula yimbe le hebe jogi betan lo saki ke am kadija na jeyda beedo de yia fufu mo londo hore mako kadle hode o bornota ko buri hewdo dun tawanno fahunde wala to ko wawi bornude ede hande altinere woni yeso tintorgal ko buri leruji didi mo tewta ko bornota witerne woni er golle o wodda fa hande kadija anda ko bornota tagal ya waraji kewdi yeso armoire o ko sakiti bamde sayamo borni aljumar jabbidande sakrabe andon wiide no on burata yawude landinde dedo kulede on burata yawude e kabar mudum den no tino den watande hakkilo dedo kulede jalla eden jaba e kabar mudum dum nafa en dun bangal almusaddaji
sakrabe hidde andon maham kasen kaso on jido holitide golleji amen ino wordi yarde no wonko nenaade on do henna do on jido holitide do non dati ko jidon fa kolitom di bawde jokkude yalla en nabida yaso golleji amen di on baawi noddude e studio tamani numero o mo do ne chapan jeedi jeegom o gadam chapan jeena e jitti chapan joy e jeegom chapan jeedi chapan joy kan e jeegom ko kalton ko nawri bangal no golleji amen di yartal ko fu andon do ana tiddi e juude amen sanne dum en gadam ko min baawi du fu yalla min keba hunchande dum hore on baawi hittal ido kabaruji fu mere mere kan e magazine amen garon jukkolo joon o do service amen mo noddirta ko na fone o gadam 373 21 mere mere no ga fandi fu kina taw do bul noga credit e le telephone mo do fanje hefe no do sere o tira amen waran jukita magazine amem santi nyalo mo hande o ana nawri bangal himbe hindu ko fofata na ana welina do wela don himbe tawrtebe hiner hiner ne wataso anda so hindu ko fofata ko ana welina do so wela do goto amka holti wida nyawuji sifa nyawuji kewdi ana wayla tal sababu ne do ka ngota fe andude dum fa keben famtoron ido golleji fu wordi anni ko fatumata ko jo hebani am do hendo festam mo do sama seko e mar waygalo en kirejan
hinere latto sababu anden hunde na urama urata kono parfum ngaji e nyamduji bangodo dum latto sababu pofen sabi kine mende en andan so frati na wodi na wala burfufo gaz ngaji e kanya nyamduji nyuldi kedanna fali kunate dotoro orel
ko noddirte erfaction a faman so hunde na jogi hendu weldu na san jogi hendu du wela be majjundu kebata hakkille no hunde worri ana rena bingel adama du hono ko nayri bangal gaz san yaltina hendu samati hendu mudum tan a famtoto ko woti ka neddo mo nanta hendu hunde wawa famde dum fuf
yimbe le lamdabe to kay segu memi nafaka kine holti wiide hunde jogine nafa sanne le ngurdam meden nyande fuf sabi ko heewi
tedi detective
watta so pama hendu nyamdu ndu jidda na nyamdu nda yida idum waddu so neddo reno sem bami misalo neddo mo yiyata wakati jana way nande hendu churki na nana hendu gaz dum watta so jomu rento te so yiyata idum faabo bingil adam do woni fu idum faabo ngurdam bingil adam
ka rafi matude urungo ma lungo chat elemonde wonade yimbe le jugube dido ti elaji honi kanko ami wasije debbo jimawo holti wi alhali torro mo sanne
adeni torro
idum torra kam sanne sebde wakati fu yimbe elbe mbiya nana hendu kulle luboje kanyo uroje minne minanta hendu fi e hunde fi nyande wotere wombi be dombur wati do min gondo e fu nanano hendu mudun mi anda fu ko wadi
ka dum wona fi chat ele to yogabe hono kanko abdurrahman sakku janginowo holti wiide ni muniri denno torrata mo kanko kay
minno jibinirami minanta hendu hunde fi arande mi anda yalla hunde an jogi hendu du sinande jamande fuddi haltende wala fu ko dum watta kam dum so il fuddi mi wi'e fami ya mi sawroyo no dum worrino
so ni do matata urgo ma lungo e hulta wi'e joomo na jogi nyaw lulirdo anosmi e wi doktoro embe alen somburu doktoro urel to bankas facintini sifaji o do nyaw
3-4 nyaw be tato na nayon kanyen jottuto min be do yimbel be mbiyan be nanta hendu fi e hunde miden ciawra be jati on no yibbel wobbe be ciawrirseno no be do yibbel du ciawrirte
ela be do famu du hono haybude kinemu dun keddana fa hande kanko alen somburo
wakati jikko latto sababu mu dan heewi hono so wonko yotti gandi hore joomun yimbel wobbe antondu a tawa nyawuji cancer di jati nangi dun dido wada so joomu wasa nante hendo hunde
to gotore be hulti wiide dun sato golle hinere demgal na yada sabi soni amaza urngo ko buri hewde andata dun so hunde na weli ma wela e bi mabbe